hata ziwomile hauna silo kuwasaka na mkoni liwa tali wa fedile hauna silo kuwaraka na mkoni liwa na wafedile hauna silo kuwasaka na mkoni Seba na mkoni Rata na mkoni Seba na mkoni Rata na mkoni Ugari everyone is taken
Let's go down.
Ascaro.
Chester Balani, Brepuba, man, Mpia Bodis. Aha! Hi, hi! Jo, Pumin Tenuman. How are Pumin Tenuman?
Baby, choose a Nagi Tifalan. As a Puzun to get Timbaland. Baruno, I get a Tatalan. Shaba Henu get out again.
Jo,
Shaila 360. Give Humagale Hend. Gau fa 350, gau holi shamu ten. Do hela strata, udo nyaga nyaga. Kase muhu mane umuwe wau sudale. Ska chua mama kele banzula, aishuba mama koi lamula. Zanruwa mama santapula, manzu watava ufeta saura. Uri hana wena, that's why guratile ASAP. Uratadilala wena, that's why usenda delay tech. Screenshot. I hope we get the picture.
Back shots.
Damu goes what a figure.
More shots.
Get a de la uligo.
Call shots.
Follow me, I'm the leader.
I hate the van, I'm cool.